Tunga chifuna nisa wikizo munda mwagwanga Uganda, icha Uganda National Examination Board, chadachi, chifurumize vya vude mwibuzo. Hibia bayizi kusomero lia Bamure Primary School, wanimu district ya Koboko. Kino chidiride okuzula empapula z'abayizi bano eze kigezo kya science ezali zali kuwa kusomero oluvannyuma lw'ebigezo okukomezebwawo n'ekizuulibwa nti empapula zaabwe zino zaali tezaatwalibwa era tezaagololwa mu kunoonyereza ne bazisanga mu yafeesi yakulira essomero lino bwe batyo okusinza ku mugezi w'ekitongole ky'ebigezo munda mu ggwanga Uganda. Jennifer Kalula agamba nti empapula zino bazitwala ku UNEB era ne bazigolola. Ebyavuddemu biraga nti essomero lino lirina muyizi yenna yakoze first grade, abayizi musanvu bo kawe baso dokuita mu grade yokubiri ate 10 na basatu bayitidde mu division yokusatu, kyokka abayizi musanvu ne bakuwa ne bagenda mu division yokuna, ate abayizi bana ne baberanga bo tebaso wadde kuvaayo na kabone lokonna era nga bagenda kuddamu okutuula ekigezo oba ebigezo by'ekyo musanvu omwaka guno 2020 abiri mu mukaga.